everyone can produce, but not like D. Jones.
Nizir, are you afraid to love me cause you've been hurt? Nizir, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili, wakusiliza hopu na mugili. Iniveni funa ni vambili, tuwana tutatu na family.
Paka mayo, sazikomele mukati ni seguli letio. Lekate ningene nipangeko plan B. Olo wana viru vyanya ni za vitamend. Chalo chikalipo usaluzinge na opu. Vinga kalipe pwanji ni zaponya po majoku. Maningate na kuona use kanga nindala maze ufu nani za cheka. You deserve to be happy na iwe ndiwe muntu. Osa tipari ponze wakuwe lengela buku. But indi chulipepo na nzelu za ukuluku. Lekate tikondiane nontina vama juti.
Nizira, you afraid to love me cause you've been hurt. Nizira, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili, wakusiliza hopu na mugili. Iniveni funa ni vambili, tuwana tutatu na family.
Kusiri zila kazi wanale mawalangizi. Kukunga zikani pansi pati situ si chinja. Yenze same same. Bwela kulineo ni kulangize ulemu. Cause the previous guy anakuponya kuwaya. Akukanyila mutima no kungambila malaya. Just go down cause wapeza wa doctor. Noti mujajati pati take some water. Forget about war. Unga dwalilepo bipi pala kuyoshtokula. Iribe na marisiti watapwa te. Bambo kupasa matenzi. Mind yako nawe yambo kani za revenge.
Nizira, you afraid to love me cause you've been hurt. Nizira, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili, wakusiliza hopu na mugili. Iniveni funa ni vambili, tuwana tutatu na family.
Jones.